More music at houseofsongs.com.
Play the music.
It's a beat on the beat.
Safari so kifo, twakuombea dua njema, unapokwenda nenda salama. Kumbukumbu vituko vyako na utani wako, vyanijia usoni mwenzako, yeah, yeah.
Ona baba mama, mkeo na wana wana kulilia, wenenda salama, posikutu tonana twakuombea. Nenda na uwe nguzo yetu, wana Flavor Music. Uzitimize ndoto zetu, mbali tufikishe.
Tamomba God bless, uwenzako fike fresh. Umetuacha nasi stress, kili zetu azipo fresh. Umeondoka, umetuacha, unatulitha. Na tunamomba Mola kubariki, unapokwenda Kinondondo.
Safari njema, tutaonana tena, akipanga Maulana. Safari njema, tutaonana tena, akipanga Maulana.
Kaunda, kaunda, kaunda,
Kindondon.
Kaunda, kaunda, kaunda,
Kindondon.
Uruma e, uruma e, umeondoka. Moyo kana uma e, kana uma e,
umeondoka.
Nenda salama, salama, akulinde Maulana. Tutakukumbuka wewe, Kindondon.
Solemba umetuacha, chozi lani bubujika. E Mungu Baba, mlinde aendako. E Mungu Baba, mlinde aendako. Na utukumbuke, na utukumbuke, na utukumbuke, na utukumbuke.
Oya msela kumbuka Afrika, oya msela kumbuka Yamasha. Unapokwenda ni inchi za Ulaya, jepushe na madili zile dili 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 zisizo na maana. Flavor Music tunakulilia, wewe nenda tu usipoteze ni.
Uruma e, uruma e,
umeondoka.
Moyo kana uma e, kana uma e,
umeondoka.
Safari njema, safari njema, tutaonana tena, akipanga Maulana. Safari njema, safari njema, tutaonana tena, akipanga Maulana.
Kaunda, 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 kaunda.
We imemba neno ambalo lio tuambia, eti kwamba tukaze na kwenye kazi tuenania. Tunaomba upige salama, kwenda mbali so kifo, najua kesho tutaonana.
Salimie Flo Boy, umeondoka.